I now want to take this opportunity to also congratulate President-elect who will become President on Tuesday, William Ruto. Tunamheshimu, tutameza hiyo uchungu wote kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. 5 years is a short time. And we are going to serve in opposition the best way we can. And we are ready. Hakuna kitu ya kuwa na shida, wanaweka kwa mitandao. William Ruto alikuja kuniona wakati nilipoteza baba yangu mzazi. Yaani jana, in 2018, jana wanaweka hizo. Kusema Kalonzo amekutana na Ruto, jameni. Mimi sio mtu wa kichini chini. Nikitaka kukutana na Ruto, nitakutana na yeye wazi baada ya kufanya mazungumzo na chama chetu cha Wiper na Azimio la Umoja, One Kenya. Lakini wewe usilale pale ndani, Kalonzo umenyuza kina Ruto. Wow.